Let's hear some Stukas. You like Stukas? I love Stukas. Some people, you know, have a hard time with them. I love the Stukas. This is from an album that was produced by Franco. That's right. Lombo Macchiati also produced some albums on his Visa 80 label. This is from 1981. The album Franco presented Lita Bembo, Nkolo Kwanga, Danza Rapo Crapo. We're going to hear the song off of this one called Celia Loza.
Sote nandima Papa sina ngambo ya kala Loko Eko ki Nanga yobo Mabali Na yobo Osonga Sali sanga Tinda mikanda
Sherie
Nako mwona yonangela Ria.
I can't die, I can't die. Someone. Rapport, Anguluma, rapport, dansi asika. Rapport, 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 Anguluma, rapport, 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 Anguluma, Fakanda, mama.
Bakwanga nyoso ya ye, batesa nyoso, bolo kwanga bakwanga nyoso ya ye, batesa nyoso ya ye.
Changement de fréquence, rapport à rapport. Aïe, aïe, aïe.
La kisa bango, denge ma binaka, rapport. La kisa bango, denge ma binaka, rapo. La kisa bango, denge ma binaka, rapo. La kisa bango, denge ma binaka, rapo.
La kisa bango, denge ma
binaka, rapo. La kisa bango, denge ma binaka, rapo. La katuka na zila, makoleke na kuiza. La katuka na zila, makoleke na kuiza.
Changement de fréquence, Somo. Kikwenduka, Kikwenduka, Kikwenduka. Oh yeah, yeah. Katendi, Katendi, Zola. Somo.
Chofenzo tonayo, katendi malili mazako ya. Chofenzo tonayo, katendi malili mazako ya.
Yeah, you're listening to Ambiance Congo on WRIR. Job Corps is a government-sponsored program that helps young people ages 16 to 24 learn a career, earn a high school diploma or GED, and find and keep a good job. For eligible young people, Job Corps provides the all-around skills needed to succeed in career and in life. In addition to education and career skills, Job Corps offers cash allowances, medical and dental care, meals, housing, college opportunities, and job placement after you graduate from the program at no cost to you. You can learn more about jobcorps.gov at jobcorps.gov or call 804-340-5540. That's 804-340-5540 to attend a local information session. All right, that was Lita Bembo and Astucas, produced by Franco. Now let's hear some Franco and the OK Jazz. Going out to my friend Allie in Canada. She wanted to hear Bisan Gambi, sung by Joski Kambakuta last time. I didn't have it with me. It got it with me this time, so here we go. Some Franco and the 2% OK Jazz, and then we'll hear some Celibitsu. Stay tuned.
Pesangai mwa bese na yo kanzo tonye kese
na makota sheri
tala na kubanza
Nyoso fote zambe apesa ngate makolinga
Le fond, c'est 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 le fond, c'
Oh, mama, yeah. mata moli moto pona lula e
Chéri na kayo
Ata ke ina suka mboka e na kozela kaka yo
Luna na baby nzoto na ngai susi na kolinga kaka yo Banda opesa ngai posa ya kolinga chéri na kole mbate
Mobali ata moli inde moto
O oh, mamba e
Nakomi koluka ebi pa inyoso
Kogina lala te
Ata kotiri bala wapio na kozela kaka ye
Luna na baby nzoto na ngai susi na kolinga kaka yo Banda opesa ngai posa ya kolinga chéri na kole mbate
Baparan babangi babanzi kisyo
Se la mulwe
Bolinge zalina degre mingyo
O oh, mamba e
Banda opesa ngai posa ya kolinga chéri na kotika te
Luna na baby nzoto na ngai susi na kolinga kaka yo Banda opesa ngai posa ya kolinga chéri na kolemba te
Kolinga zoke zali nde pasio
O oh, mamba e
Natamboli moto mpona lula e
Chéri na kayo
Ata ke ina suka mboka e na kozela kaka yo
Luna na baby nzoto na ngai susi na kolinga kaka yo
Kolinga Tata keina suka mboka ona kozela kaka ye
Luna na baby nzoto na ngai susi na kolinga kaka yo Banda opesa ngai bosa ya kolinga sheri na kolimba te
Mobali atamboli inde moto
Oh papa ye
Na komiko luka ebi pa inyoso
Obina lala te
Ata kotili bala wapio na kozela kaka ye
Luna na baby nzoto na ngai susi na kolinga kaka yo Banao pesa na imposa ya kolinga sheri na kolimba te
That was the title cut from Sele Bitsu's album, Lula, on another one of my favorite labels, the Kinarama Selection label. Before that, we heard from Franco and the Tout Puissant OK Jazz from the CD Souvenirs d'un de Trois. We heard the song called Bisangambi going out to my friend Ali in Canada. I want to say hi to Scops, who's listening, Le Grand Scops, who's listening in Botswana this afternoon. I thank you for your request. I hope you got to hear it. If not, anybody who wants to hear the program over again, you can just go to play button in a couple of hours after the show, and you can find it there. You can also find it at my blog later on this week at www.ambiancecongo.blogspot.com. So you can find it there later on if you want to hear a shout out to yourself another time there, Scopes. So, all right. I got another request. This one going out to Joseph listening in Texas. He wants to hear Femme d'Autrui from Taboulé and l'Orchestra Afrisa International. So we'll play that for him. What do we play that for? How about right now?
Kolingana mwasi na mobali bayokani basuki na libala odino mobali akomi kolatisa mwasi akomi mpe kolesa ye sangwe panzani mpe eyebani akomi mwasi ya moto alati pete na mosapi akomi femme d'autrui mwasi oyo angeli ye ye Kitoko na yebimi na miso ya bato Mwasi ya mabe azali te na nse ya nzambe Likambo kaka ali ya alata malamu we Mwasi oyo angeli ye ye Kitoko na yebimi na miso ya bato mama Mwasi ya mabe azali te na nse ya nzambe Likambo kaka ali ya alata malamu we bo ekoki Oh lelo yo na luli mundie Bipai na bipai baleli mundie Sécurité nan toto poya mundie Oh lelo yo baluli mundie Bala obongi sa mwasi ome mande nambo ya baluli Oh lelo yo na yoki somoye Nasangi sécurité nan toto poya mundie Eloko ebongi simoninga bato bakolula bakoti ya miso elamba elati moninga ezali kongenga bakowela e moke bongi si moninga bato bakolula bakoti ya miso elamba elati moninga ezali kongenga bakowela kosomba e balingise ye banduma batondi na mboka balingise basi ya bato oh lelo yo baluli mundie oh lelo yo balingi mundie mwasi andako ya moto balingise ye banduma batondi na mboka balingise basi ya bato lelo yo baluli mundie oh lelo yo balingi mundie na siri sama lo ba te ba kopo gangai na libala oyo nene to wumela libala ya mateta nde yango e wumela nga noa amuli mundi yako na embaka ya telela na embi yako
Mwasi ya moto, mwasi ya moto
Yeah, budi mundi ya Mwasi ya moto, bafina kambi sote Mwasi ya moto, batala kambi kite
Ah!
Hope you've been enjoying listening to Ambiance Congo this afternoon. And so this here on WRIR, and support for WRIR comes from Dash Kitchen and Carry, offering delivery downtown and throughout the fan. The Dash Kitchen at 900 West Franklin Street offers fresh, chef-inspired local foods in a fast, casual environment 7 days every week. You can find Dash Kitchen and Carry's menu and more on the web at dashrva.com. All right, that last track was King Kester Emenea and Victoria Leeson from the album simply called Victoria Leeson on the Rhythms and Musique label. The song was Sermonage featuring Bongo Wende on guitar. We're going to end up the program with a part of the song. We're not going to get the whole thing in. Song of Flesh featuring Ferragola, who we've heard from earlier, and Ize Tibera from Black Bazaar's album Black Bazaar Round 2. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
je n'en peux plus.